The following dialogue takes place between a loan officer, Miss Brown, and a loan applicant regarding the loan to buy a house. The dialogue begins now. Good morning, how can I help you?
Habari, nina mpango wa kununua nyumba, hivyo naomba taarifa kuhusu mchakato wa kupata mkopo. Unaweza kunisaidia?
Yes, definitely. But first, can you give me some information regarding yourself, like your employment details, income statement, and credit history? By the way, are you citizenship holder or PR holder of Australia?
Mimi ni mkazi wa kudumu na ninafanya kazi kama meneja bidhaa pale Dick Smith PVT Limited. Mshahara wangu kwa mwezi ni dola 9,000.
That's good. As per our loan application eligibility, the minimum monthly salary should be $5,000. Have you any outstanding loans that's not been paid yet?
Sijawahi kunufaika na mkopo wowote hapo kabla, na ndio maana sifahamu lolote kuhusu hili swala. Nimepanga kununua nyumba mtaa wa George.
We will need to do the valuation of the property you are planning to buy as per the current market price. Also, your income statement is required for EMI calculation.
Jirani yangu wa sasa anafanya kazi kwenye ofisi ya mali isiyohamishika na amenionyesha baadhi ya nyumba. Aidha, nina nyaraka za nyumba na taarifa ya mapato hapa nilipo. Ni kiasi gani cha marejesho kwa mwezi?
You can use our online EMI calculator from the website to calculate your monthly EMI. You will need to make 40% down payment of the property and rest can be loan.
Sawa. Ni utaratibu upi unafuata baada ya hapo?
Well, our team will also do the valuation of the property. After that, the loan amount and the EMI will be determined. I will need your credit history along with the down payment of 50% as per property's value.
Sawa mama, nitaandaa hivyo vitu na nitakuja tena kukutana na wewe. Asante sana kwa taarifa ulizonipatia.
The end of the dialogue.